Anajibu usiku, unatuma meseji usiku, anajibu mchana. Unatuma meseji mchana, anajibu usiku. Mapenzi unamona online anachati, na kukujibu hata kia na posti yuko kwa party na marafiki.
Sasa niko single, na enjoy. Niko single, na enjoy. Mwenzenu niko single, na enjoy. Bora niko single, na enjoy.
Kitaka kwenda kia Apo si ulisio Nikitaka kwenda tipsi Element samaki samaki Juliana liquid yo
Oh shobo
Ricardo Momo
Sitaki shobo
Don Fumbwe
Salimie mkubwa fela na babu tale
Sitaki shobo na mapenzi
Don Mendes mahela
Sitaki shobo na mapenzi Bora kila mtu kifyaki Mwenzenu misiwezi Na unabora niache asije tokea puani Mkigombana kidogo Kami sexy wake na wana chati Na kubyu statasi zake Wakumbushie zamani Na
Umakopa kopa Wanatumiana emoji za makopa eti kukomentiana Makopa kopa Wanatumiana emoji za makopa eti kukomentiana
Ukinyona nacheza mziki Usizani na mawazo Jamani kuwa singora
Anko Shamte
Ukinyona na vuta shisha Usizani na mastresi wala Na enjoy raha
Wapi mama dangote
Ukinyona na kunywa henes Sijedhani na msongo Jamani usingora
wama Esma Platinum Juma Lokole
Ukinyona na gonga kivati Usijedhani ahmada Jamani kuwa singora Miacheli mwenzenu
Niko singo
Unafanya nini na shina vyo tatwe Chikitaka kwenda Dubai Kitamba cheupe kwetu pazulio Kanga pepe tamsondo ngoma Fote fote la chasio Uhuru piki baiti pointi Yangwani si breezy the best itucheze wote Saga kisigino Isage kwa juu Sagia kwa chini chini
Sevi ndakua tusage viuno jamani
Haya tuende Tuana shikiri adela Sumusha hacha kumbwela Kata tutunze mahela Akinipenda mama inatosha
Comic Slicer